ngurdang fulbe.
Joni njahen Benin tong lekol uditi ende yontere do kono chukaloy dudukoy nangali lawol jandengol taskama paykoy no wasi jande lekol tentinika kodoli fulbe sahada tukulibali nultondirado vewa fulfulde bembereke wuro jeyango kadiwal borgu dunko ka rewo Benin neldien jantore edewo alhali
jangino sukabe elati hune ko sadi de fulbe men bosake men yama gettale umenun acci ko fulbe yida hokkugo sukabe mudun jande
dulle fama nu wodi goddum horaki to hana jande
dulle jawdi banne jawdi be godidun anibe jida nyangoni woni
anna buna anna kan wacce en ko kata sukabe meden jande
dulle re jangugo sukabe fulbe e jiwa tife bo daga ko himbe batata do jangube nonun kanko Umaru Suyano olati chef d'arrondissement buka de commune kalale o holli o witti bo o latori mawdo janginde ciko hon petto
dugga ta dari ni la waino ko nindo den arande fahane nun nun ko ninde gan arande be biyanno ayke be fulfulde wawta ko jangi hebi goddum fahane wobbe nan e watti hakkilo ngodon ngode hore mudu babiraade nu woni fantay acci ko jangide yata
paytoji nabo woddugo jangide e gureje fulbe kan acci sukabe fulbe jangata sanne nonnun kanko jonguro bembelke piado bubaka yero bati
fulbe jodaaki sese jodaaki no kure wore fulbe battaaki dugga num battaaki to jangilde woni ata yidi daba ngai fulbe boto ummake eddamo sotiru ya to baytoji chukon kon kankon bottete yare e dura e durne
ko bawe mbo jalo den dum fu gal heba fulbe bo ya hajande moy fu hokki joje mudum
hanu e fubit ni hakkiloji meden no hande mo kay chuka mun jande fu a torum wado
mi elan wa pamube ben tinno waliya be fama e ben bo na wuntina dum itinaado lawo jande don gon kanum bo
joni kan shani tinno den jangube yi sedda tinno wallita be jangabe
hanne hanu a cippa gaaji ma gattiya biya jande to jangi o wittinan gaaji o wittinan du ko buri gaaji de wuro wattan wuro maada du ko buri gaaji
musa machu jangino de jangide mawne ne sire bembelke e ela getale habba ania watta jawdi e gite do sukabe jangobe fulbe
ba ngodo sukabe dido ba goto goruda boduta anni fu watta sinton gatta mo jande sebo tasinoda munyabu nyande cede
Umaru Suyano chef d'arrondissement buka ola atori mawdo jangide chuko mpetom beji
gurudo suka fu debbo non gorko non o watta suka o jande gan jande tin horani e ladde heñi en keta de moyde ladde heñi en keta to ruidi jande ne won non tirin jida hanne sukaye meden harappe de labe fasofu handu ajangine sukaye meden
jonguro bembelke bubaka yero holli no maho jangide de to fulbe woni acca nu sukabe ben jogo jangide ne
gaminani e wiye fulbe bo wadante nokkuje mum diyan wade dum jangilde wade dum lokotoraare wade dum mi nana e dum bate ni kan e radio
dullere jangino sukabe fulbe e lati toira ko semidi sanne handi kambe latibe mawbe genni famawbe gureje meden habba ania be dayta nonnoynum be ballita gan heba wiye sukabe fulbe bo wawi jangi
sahadatu yakuba bembereke vewa.